Kenito.
Mighty God.
Scratch Dice Entertainment.
All of you the name.
The spirit is telling me that at night you feel like there are cats and dogs following you. And when they follow you, you start making their noises. Ooh, 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 ooh.
Tumeona mkondo wake Bwana.
Could you possibly rewind and come again?
Watu wa mtaki Mungu wanataka pesa.
watu hawaitaki kweli kufuata uongo. Hii nyakati za mwisho, hii za mwisho, watu wamemuasi Mungu, wanafanya yao, hawataki kusoma neno, kufuata miujiza na shetani ameshajua, wanamwabudu kainua manabii, kawapa nguvu ishara nayo maajabu, wanamwabudu kainua na mitume kwa kufanya miujiza, wana wanavyomwabudu, wanamwabudu kuzimu ya shangilia, wanamwabudu wana wanavyopote, wanamwabudu shetani anashangilia, wanamwabudu wanafuata miujiza, wanapotea, wana wanavyomwabudu, ayo wana wanavyomsifu, wana wana wanavyomwabudu, wana wana wanavyomsifu shetani kwa mamia, wana mwimbia sujudu, wana mwimbia.
French Dice Entertainment,
play, spin, stretch.
Instagram, Facebook, Mixcloud, Mediafire, YouTube, and DJ Canito.
Nifundishe kunyamaza, nisije jibu nikakukosea Mungu. Nifundishe kunyamaza, nifundishe kunyamaza, nisije jibu nikakukosea Mungu.
Sisters are competing. Who is the God?
certain pride inside them. Who can sing better? Brothers are competing. Who can get the choir girl inside the church? What has happened? Why have we lost the love that we have for God? This is our chance for today. May God spread His mercy on you. Let Him spread His mercy on you.
Ulizaliwa Jumapili mpaka shehe zikafana ukawa mtoto mwema we. Lakini watu wanashanga kanisa nini ni mbaya? Kanisa tuambie sasa we. Tabia zako zimebadilika mpaka watu wanashanga hawajui unafanya nini tena. Kani, umekuwa kama gold digger, utaki kungoja, ukimwomba Mola we. You don't read the Bible, yeah. All you preach is miracles, yeah. Na mobile pesa, yeah. Pesa, yeah. Isitoshe sasa, yeah. Unatumia dumba, yeah. Kanisa ni nini mbaya, yeah. We. Kanisa, kani
kani.
I feel like there's a spirit talking to me inside here. There's a sister wearing high heels. There's a sister wearing high heels behind there. The spirit is telling me that at night you feel like there are cats and dogs following you. And when they follow you, you start making their noises. Ooh, 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 ooh. Come to the front. Come to the front. Come to the front. Bring me your checkbook. Come with your checkbook. Come with your checkbook. Yes, my brother at the back. My brother at the back. Girls are rejecting you on Twitter, on Facebook. Girls are rejecting you. This is what you're going to do. Give me 2,222 and 2,222 girls will be following after you. Yes, yes, yes. That woman behind there with a big weave, with a big weave. My friend is telling me that you are hiding a ball of chicken inside your weave. You are hiding a ball of chicken inside your weave. God is going to deliver each one of you. Only if you plant the seed, He does not like people who come empty-handed. I want to release. I want to release. Fire! Whoa! I have healed people from all over the world. I have healed Chinese people that I can now see clearly.
Kani, Kani, Kani.
It's DJ Kenito.
Follow Twitter, Instagram, Facebook, Mixcloud, Mediafire, YouTube, and DJ Kenito.
Mighty God, hallowed be the name. Faithful God, you are worthy to receive all the praise. For you alone, you're the air that I breathe, the song that I sing. You're the lover of my soul. With you, there is no impossibility. With you, I can move the mountain. Whatever you say, we'll surely come to pass. By the mention of your name, every knee must bow. Oh, unchangeable,
unchangeable God,
reliable,
reliable God.
Only you can do what no man can do.
Unchangeable,
reliable,
reliable God.
Only you can do
what no man can do.
Everybody say
unchangeable,
reliable,
reliable.
Only you can do
what no man can do.
Unchangeable,
reliable,
reliable.
Only you can do
what no man can do. There is nothing, absolutely nothing. There is nothing impossible unto you. You give sight to the blind. No one can deny your greatness and your power.
need just a wonder, wonder walking God. I can see you everywhere, touching everyone, removing every pain. Oh, there is nothing, absolutely nothing. There is nothing impossible unto you. Everybody
unchangeable,
unchangeable,
reliable. more. Hallelujah.
See you. nikika ndani yako na neno lako ndani yangu, chochote nitakacho kwako Baba utanipa. Ishara ya mimi mfuasi wako, uzao wa matunda yangu, mzabibu wa kweli nami ni matawi. Nikiwa ndani yako nawe ndani yangu, nitazaa matunda ni ubiri injili. Sema sema Yesu, mbegu yangu kwako,
nizae matunda,
matunda yawe
kwa majira yako
yawe.
Yesu
unasema Bwana,
nizae matunda,
nitaza matunda
kwa majira yake,
nisinyauke
mti
usiozaa matunda ukatwa kutupwa motoni.
Hold on.
unatosha.
Ukisema umetenda.
Aisha, Israel, uliwagusha.
Katoa utumwani.
Watumishi wako umewapa yote waombayo.
Ikiwa umependezwa.
Uamulalo hakuna wakulipinga. Hakika we ni Mungu
wa vyote.
Unatawala dunia na vilivyomo. Makuu umeyatenda
Jehova.
Hakika tumeona.
Tumeuona
Baba.
Mkono wako Bwana
kweli.
Matendo yako Bwana ni makuu.
Na umetutoa.
Umetutoa.
pena pena Dumana mina deka niko mikono ni mwake kila kitu kiko beta mwangu wana pena maskini na tajiriana pena pena Dumana mina deka niko mikono ni mwake kila kitu kiko beta ibilisi ananeta kuna watu wakicheki unabarikiwa sana wanateta anazidi kuleta mvua ya baraka na mabeta inazidi kunyesha ibilisi ananeta kuna watu wakicheki unabarikiwa sana wanateta anazidi kuleta mvua ya baraka na mabeta inazidi kunyesha msifu ya mvua imemnyea na msifu jua amenitenda
maajabu maajabu
hata wewe ukimkutia na jua atakutendea
maajabu maajabu
kuna wenye dhambi wengine takatifu jua likiwa kali na wawakia wote wengine chanda chanda wengine waminifu mvua ikinyesha inawanyeshea wote kuna wenye dhambi wengine takatifu jua likiwa kali na wawakia wote wengine chanda chanda wengine waminifu mvua ikinyesha inawanyeshea wote
penda maskini na tajiriana penda penda dumana mina deka niko mikononi mwake kila kitu kiko beta wangu wana penda maskini na tajiriana penda penda dumana mina deka niko mikononi mwake kila kitu kiko beta
wangu wana penda 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 na sando mana mina deka 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 mungu wangu wana penda deka penda deka anani penda na deka
mungu wangu wana penda 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 na sono mana mina deka 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 Mungu wangu wana penda deka penda deka Anani penda na deka
Mutana come through Mamana na msifu Maombi anachibu
Beta Kuna wenye dhambi wengine takatifu Jua likiwa kali na wawakia wote Wengine chanda chanda wengine waminifu Fue ikinyesha inawanyeshea wote
Kuna wenye dhambi wengine takatifu Likiwa kali na wawakia wote Wengine chanda chanda wengine waminifu Fue ikinyesha inawanyeshe ya wote
Penda, maskini na tajiriana Penda, penda, dumana mina Deka, niko mikono ni mwake Kila kitu kiko beta Uwangu wana penda Maskini na tajiriana Penda, penda,
dumana mina Deka, niko mikono ni mwake Yani gitara tena
Na 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 na
nidanganye kabisa. Ona vile mina ngara kabisa. Juu nilifata Yesu kabisa. Yesu wangu nakupata. Wacha wao waende na rie. Yesu wangu nakupata.
Yeah. wachua na imba inyimbo wengi wao watachukia manabii watachukia viongozi watachukia maskofu watachukia mitume watachukia waimbaji watachukia sema ukweli oh. Unaweza ukakuta mtu amekufa titi lake alipo. Unaweza ukakuta baba amekufa sehemu zake za siri hazipo. Sina kwenda wapi
watachukia, uniombe, uniombe.
sana, ninakupa pole.